You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O le awhaia whi lafolafo inga le mōta i lungo le Parliament se tete New South Wales i le vāia so asau. I te uteunga o le tūlafono so linga tūlafono le Crimes Act, e whaatanga inai, ini aia inga o na whaamuta se mā itanga whaatina, pe whafano se mā itanga whaatina se abortion. O le tūlafono tau whaofi na pasia i le mōta o sui o le Parliament, po le mōta i lalo le Parliament o New South Wales i le masina na te anei. E whaingoina o le Reproductive Health Care Reform Bill, Reproductive Health Care Reform Bill, ma apasia o le amawhaia i e se fōmai ua resitaraina o na whaia tonga fitinga e whaamuta ai le maaitanga o se tina i tutonu mai o le lua se fulma le lua vāiaso o lo na maaitanga. I tuātu o le lua se fulma le lua vāiaso le nā o le amana o mia ai le malienga ni fōmai se to alua o se tasi o ia fōmai o se fōmai whaapitoa o maaitanga o tina, se gynecologist, ma nā o fō whalemai whaitele o le se tete o New South Wales, e mawhai o na whaiai nei tonga fitinga. Na sā anua le pālimi se tete o New South Wales, Premier Gladys Berejiklian i le wailesi whasalalau, le Radio 2GB, e ono o i le lua se fulu teu teunga o le tūlafono.
Before the bill, you only needed one doctor. Now you need two. So the lower house actually made it more difficult. So you now need two, and you also need a team of experts. What happens in reality is a team of doctors have to also oversight the process. And we also, I understand there are also some amendments around how to deal with the mother if horrifically she's in a coma or a car accident and there's no consent and her risk or the risk, there's risk to her or the child, and there's special provisions so that, to that.
Le Parlemia se tete New South Wales, Premier Gladys Berejiklian. Ua au au whaatasi anisi o whaipule i le tūleia o ni teo te unga e ono whaafaingatā ai o na pāsia le tūlafono po le tūlafono tau whaofi. E aofi ai i le sui o le One Nation, Mark Latham, ma le sui o le Christian Democrats, le whaife au i a Reverend Fred Nile. Nā sānoa se tasi o sui o lo whinau mō a ia a lei tūpā o ta maitai i le whamutaina o lātou maitanga, po le whawhanoina o lātou maitanga, Dee Madigan, o le vāengale nei o lo tūleia le whinaunga mō teuteunga whaaupopo, o lo whaasalalawina whaamatalanga sese, ma whaamatalanga le moni.
To hear them, you'd think that gender selection abortion is a thing. No evidence there. You'd think that late-term abortions are happening willy-nilly for no real reason. Again, no evidence there. They are putting this misinformation into the public sphere to make these amendments seem reasonable when they are not.
I se te te ena whaiei sini le aso ana leila na sa ono aile na vea mapale mia o le malo tele ni tau sanga uo mawae Tony Abbott e iai ona papolenga i le tūlafono.
It is a licence for sex selection abortions, it's a license for late term abortions, it's effectively infanticide on demand.
Nā saunua e fōise tasi nā vea masui pālemia Barnaby Joyce, o le tūlafono o le asolo i ailea ia le pepe ele i whānau mai.
There comes a time there are two people, and two people have rights, and those rights must be respected or society is destroyed. Ladies and gentlemen, this is the slavery debate of our time. And I'm so proud of you. You're all brave. And you're standing on the parapet in this battle because you're prepared to be shot at.
Barnaby Joyce. Na saunoa le pālemi e se tete o New South Wales, Gladys Berejiklian, e iailo na masalonga e tele inisi teo te unga o le amana o mia le mōta ilunga a ele i pālotaina le tūlafono. O le tūlafono foi, o lo o tuu i le langona whaitalia o sui e pālota ai po o se conscience vote. Ma apasia, ma niona teu teunga i le maota i lunga, o le atoe tuuina i le maota i lalo mō seisi pālota, ma apasia ai, ua avea i loa, ma tūlafono i le se tete o New South Wales. Ma apasia le tūlafono le nei, ua tā o fi ai, ia le atunu u atoa, i le whaatangaina o na whaia o tonga fitinga e whawhanoa ai mā i tanga o tina po o abortions.
I can assume that there'll be amendments passed in the upper house. Whether or not they satisfy every single person, I can't make that judgment because that's up to them. It's a conscience bill. But what I will say is I feel the House of Review will do its job.
Le Parlement Deto New South Wales, Gladys Berejiklian. O le reporti na whaamaopopoina e Amy Hall o le SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.